Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkamsare joyi lewru novembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yambe ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyyi. Meɗen tawa guere maison de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumpetit toon wiide leyɗe joyyi gonɗe dow lefol sahal ngal pawodiri an anniyi fawodirde bawɗe maɓɓe fa ɓe huncana hoore rafi ndenago gonɗo ley sahal ngal e maggal muɗum. Nana ɗum saabi bini hooreɓe militaire en gonɓe ley leyɗe joyyi ɗe yiidi keñento Wagadougou to fa ɓe piide dabareji kanɗi rendude sahal ngal e maggal muɗum fuu. Yoga e konjotoɓe kolliti wiide leyɗe ɗe ngala bawɗe ley banggal kaaki fa ɓe kaɓa jaadinkoɓɓe. Ndenno ana wajibini e leyɗe ɗe ɓe paabire kaaki, ɗum woni hono anka e ley banggal ndiwoji fa ɓe keɓa ɓe reena sahal ngal e maggal muɗum fuu. Ndenno sakiraɓe kumpite wiide fa hande golleji kaldal e kawral ngal ana wondi e jokkitede. Ndenno e ley majjum plateforme holliti wiide kaɓotoɓe maɓɓe naati e ley ngallure kidal ngal kañum e kaɓorɗe maɓɓe fuu. Ndenno e ley majjum ɓe kolliti wiide ɗum eɓe anniyi landinde lugaji kamɓe plateforme sema kañum e arme Mali ley balɗe garoje ɗe, ɗum waɗan ley laamu Tumbuto o kañum e anefesto. Nana sakiraɓe walde noddirtede compis 15 nde holliti metti mayre fewde e lugaji pelle murturɗe. Ndenno hooreɓe walde nde holliti wiide kamɓe hono ɗum anka lugaji pelle murturɗe ana yedda sariyaji kaldal e kawral ngal. Ndenno sakiraɓe ɗi goni kabaruji mawɗi ɗimen jogani on hande ɗi. Bisimilla moɗon e hettinade, jottino on kabaru ɗi yo sakike moɗon Barke Cissé. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide jonte ɗiɗi caggal ko lugaji ɗiɗi puɗɗi ley wuddu kañum e sahal leydi meɗen ndi. Ndenno hooreɓe militaire en gonɓe ley leyɗe joyyi jeyaɗe dow lefol sahal ngal kawriti keñanto Wagadougou to fa ɓe piida dabareji kanɗi renude lefol sahal ngal e maggal muɗum fuu. Ndenno hono kawrital ngal wordi, Oumar Waygalo?
Le ngal ɗo kawrital ko he ɗum woni yimɓe elf barkan ɓe gomɓe ley leydi Burkina Faso ndi, leydi Niger, leydi Mali kañe, leydi Murtani fa yetto leydi Tchad ndi fu eɓe gonno le ngal ɗo kawrital. Wakkati joni ɓe ƴeewal hono ɓe kani yaltirnirde ley hen ɗati fa ɓe kaɓa e jihadinkoɓɓe ley lefol sahel ngel. Le majjum wakkati joni oɓe keƴƴiki ɗum wonono ministére en kanɓe wattede le oɗon nokku. Le majjum ɓe keƴƴiki wakkati joni hono ministére en kanɓe gollidinde le oɗon nokku fa ɓe ƴeewal hono ɓe kani haybirde keeri leyɗele ɗe. Ko kawrital ngal timmi ñande alal bar nde kodu leyɗele joyyi ɗe fo kolliti wiide wakkati joni ngara heƴade ley hen fa ɓe ƴeewal hono ɓe kani haɓirde yimɓele bomɓe sumbuɓe ley lefol sahel ngel. Kanko général le leydi meɗen ndi noddirteɗo Mahamman Touré o holliti wiide wakkati joni wajib tan leyɗele joyyi ɗe fo sina dokkidira kabaruji ɓe ƴeewal hono ɗiɗo golleji kani ƴeŋirde. Le ngal ɗo kawrital kanko hoorejo ɗum won Barkan mo ɓe noddirta Pierre de Villes omo wonno ley maggal. Ɓe kolliti wiide force Barkan ana ɓatti nokku o sanne sina kamɓe duddani koɓe mballiri ley hen hono kabaru kake ƴeewe yalla hono yimɓele bomɓe sumbuɓe mbawi haɓirede le lefol sahel ngel.
Ndenno sakiraɓe e ley ngal kawrital yoga e konjotoɓe kolliti wiide leyɗe ɗe ngala bawɗe ley banggal kaaki fa ɓe kaɓa jaadinkoɓɓe. Ndenno kanko Serge Daniel o holliti wiide sina leyɗe ɗe paabire ndiwoji so ɓe keɓa mbawde haɓude jaadinkoɓɓe. Keɗe ko haali e dow fajitango Mamadou Samasiku.
Ko talkurum ɗum haalata banggal haɓɓude yimɓe jiyaadi e ko ɓuri fof tiiɗude hen yo jokkitaade ɓen. Misalu, so leydi Mali tawrama e yimɓe jihad ngaɓɓe hen bonandaji, ana hani laamu Mali waɗa ko wawi fuf sala jomum en ana nangue. E hakkille am hunde heyre le hen yoko ɓe gaɗi yakkawere e ko wodi noon gilla wana hande, ɗum woni gollirgal tottodiral hakkillaji. Tiɗɗal goɗuɗo o ɗum golleji gonduɗo e waɗede hawrintine tawa eɗi wawi jottoyade ley nokkuji fuf, saabi hande arme leydi ndi wala kaki jottiɗi ley wolde nde. Ɗum woni ko nayi banggal satellite kañe lana diwoji neɗɗo wala e muɗum ɓurdu anditirede drone. Ɗi fuf ngala tawene ɗum ɓuri nawterede banggal haɓude yimɓe jihadi. Miɗon miila ana hani ko keɓɓen lanaji.
Ndenno sakiraɓe kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtengo page Facebook Sidjo Tamani ngo. Sakiraɓe kumpite wiide fa hande jaadinkoɓɓe ana heddi e wadde bonandaji maɓɓe ɗi. Ndenno ɓe kolliti wiide feso tawi lugaji ana fuɗɗi ana wondi e waɗede ley wuddu kañum e sahal leydi meɗen ndi. Sakiraɓe ande wiide hecci keñen ley laamu Teningu o, région Moti o, laana ngota. Ndenno yimɓele cikkitaɓe tawdede e jaadinkoɓɓe palike laana ngota ley laamu Teningu o. Ndenno keɗe ko goto tawaɗo ley laana ka facciti dow faccitango Oumar Waygalo.
Nous avons quitté.
Il y a eu un wakat sapo et yamde miden gandino motifami nabato nyodo goto. Wakat sapo ene yamde ndian mi mati yitenge iminamo fiode ame noko no dirtero gangeli. Utim e yitenge be furdu fulful debe kala no sabi debe koli tiwi de kampe koy mabbe be jaru yodo militaire mali yon kwape no duwad sub uti yitenge. Wakande jabet e put no ande kanko on gindi nyodo o jato on darifa o jupole ndian ande mimbi jama of waltin hakile mudun. Bibi yimel be furdu lela ufatibi imina hakila jimabe. Ko boy so jabet e darta kom mi e horam jati mutumi yad le ndiyan dam den doktoro goto do an wonno hakkunde amé kanyo du jokki kam min jinni fami jenti do min jentato do yabernde nangi doktoro o daane
le médecin au cou
dado sakraabe kumpite wiide walde notirte no compis 15 de holli metti mudun do lugaji pelle murturde sabi horebe walde de kambe be kolliti wiide lugaji pelle murturde ana yedda talkuru kaldal e kawrangal den no kede ko kanko Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun horejo walde de ko hali e do faccitango Umar Waygalu.
Il faut
so tawi laamu o waawa haybude yimbe be wakkati joono mi mila dati ciakaadi yoddati lobbi jaati hollitindi wiide fa yimbe be kay be le sa halleedi meden di micciti den wiide en fu ene andino ane fiso wordi handen to kidal todo gubino tirtedo plateforme de ede ton e be gondito e kaaki mabbe du wala futti alaaji dibe kebi ton wakkati joono kawrite mawde an gondi wadde to hakkunde jalle ni gondi ton difa yotto yo bombaran ko be gombe ton be kanye e koyro borobe mi mila wakkati joono wonko wayilti le golleji di jaati so mi nani yimbe be an be kidal an woddi minen mi ton kidal du le mali woni
c'est une partie du mali
ndado sakraabe micciti wiide walde de nantini wiide be natti walde plateforme de ciagal gulleji walde kalde kande jokkitaade gulleji kaldal e kawrangal kafa dun hatta walde de holliti wiide kambe dun haddu hana hadu debbe kambe be kollita ko woni miijango mabbe ley kabaru gulleji di ndado sakraabe kollite kumbite wiide fa hande gulleji anka e kawral e kaldal e kawrangal ana wondi e jokkitede den no dun wonno sisili halundi amen mawndi kenyan den no ele majjun be kolliti wiide gube noddirtede plateforme de kabotobe mabbe nati e lengalure kidalnde den no be kolliti wiide le balde garoje de be garan be gadda lugaji kambe plateforme sema fa yottoyade e arme mali le balde garoje de le lamu tumbutu o kanyun e to anefisto den no kede ko firun mayga o mo wonno halundi amen mawdi kenyan do kede ko hali e do facitango Umar Waygalu.
Minen ko hulbini min wakkati joni o ko hollita wiyede lohu gongol gol fuddan ila gube de fuddaka ka nokku goto fa dum faame fa gasa so hayba ka tan kambe ko e mabbe to be gondi lo haade tobe memidiran ko hanno golledi ila arande feeso be fube daka ka nokku godbe fu e be kani hawrin tinede wakkati joni be pamra non watta so be loho li sa halleedi medin di sonado so hakkila ka tan tid alaaji goddi ngaran yede le hen minen min biya min godna lohu gongol de gol wada jati ka wakkati joni dum haani haybede sanne fati gube de memidira ton
nanno kawrital ngoni hakunde yanka sukabe école fabirama ton e ley lamu kulikor obe mangal mudun be kolliti wiide anka do bamako do kawrital fawinongal e faabade sukabe jangobe école be timmi kenyan den be kolliti wiide lamu o e anka fabrike be ko warata e million ngaji didi kalisi sefa dun nati e kaaki pabotodi sukabe hebtude nokkuje tobe nyaamata e ley wattuji jande mabbe de den be kolliti wiide yimbele chapande jeegon tawa e kawritangal kede ko kanko madame Touré Zalia Maiga o uhali do faccitango Mamadou Samasiku.
Sala jande ana yiriwa sala sukabe ana jokka yar école jokkude jande mudum laamu yamiri nokuuji do be nyaamata mu ina fa heewa sabi sewbe sukabe do iwata do ana woddi fa sanne a tawan suudu l'école o yo goto non do wondo dun ana woddi fa sanne sukabe e duubi jeegom e jeddi so wiyaama nyande fuf yo yara koyde kiloji nay warta kiloji nay beten e kikiide andi wana ko yaafi soko nyaamata tawma l'école ton ana buita tampere mabbe sanne to ndul talkuru yamirama ana walla min sanne bangal beydande goto fu faamu do nafa kantin ngaji e kala ko bili hen iwde kay yaade kidal
de kay jusqu'à kidal
Union européenne e gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
non sakraabe ƴewoyen ko woni e les régions ngaji meden di den en puddiran laamu motti o be kolliti wiide ley lebbi jeegon arandeji hitande 2015 be kolliti wiide ko buri rewbeele noga yon cowibe ngoni be nyaaw sida o njiya e le mudun den walde kumanide habude nyaaw o kambe nantini o do kabaru bete hande den walde de be kolliti wiide ko foti yimbeele te ujunaji nayon e temede joy woni ko be ƴewi le majjun be kolliti wiide yimbe temede didon e chapande jetton be kay fu nyaw o yi ama e mabbe to kayto be kolliti wiide walde worlo vision hokki ton kaaki tedorteedi nyaw jonta ebola o cuud école gondi ton di denno ele majjun be kolliti wiide carton ngaji sabundeji kanyun e siu ngaji dun be kokka be kolliti wiide almusadda naddo e odo golle ana yaha fa e million ngaji noga e didi kalisi sefa sagiraɓe en jaran fa to kulikoroto ɓe kolliti wiide hoorejo ICAP Sahel o o ƴeewoyi to kulikoroto honorojo makko ɗum woni enka militaire ono ekintinowo militaire en gonɓe toon itemato nden faada majjum fa ɓe joɗɗinira golleji gonduɗi waɗede ɗi union européenne wondi e wadde leydi meɗen ndi nano sagiraɓe en timiniron fa to gawotoɓe kolliti wiide MINUSMA walliri sukaɓe jokolɓe gonɓe ley laamu gawo o noddirteɓe Songoy Star hono ɓe kokkiɓe kaaki jewtirɗi miccite wiide hono ley wakkatu nde basiji ɗi kuɓɓuno ley leydi meɗen ndi nde jaadinkoɓe gonno ley saaha ngal ɓe bonni kala kaaki jewtirɗi gonnoɗi ley laamu gawo o e manggal muɗum nden no MINUSMA holliti wiide almusadɗa ɗiɗo kaaki ana yaaha fa e million ngaji sappo e go'o kalisi sefa dano sakiraɓe ɗo kaddeten hande e kabaruji meɗen ɗi ka pat jeehe ko yewtere meɗen nde ana heddi.